blessed up.
Hey.
Impro equals Timika.
Siyashala.
Ziyawa angisinemali eningi suspenda ngekho stingane zavela angithi manje shubile tshela ongazi ziyabuya ngale namba sakhile ama haters osivuma ziyawa manje sonke sivele sijabule nalo nebhuloke sikhuza azomsiza ukuthi athule thina namagenge sithanda ukujabula manje vele sokruba azanolala maziwa shaba waya waya phe bheka sekushayo ne 12 that's new year ngiyatela babize bonke ziyawa phe noma Chris angekathethe
ziyawa like Siyasha laika.